Mi napenda kupea demi yangu attention, from kisses kwa bus station to mentions kwa radio station. For 20 tupate session na sunojo studio, pia wezi kosa session. Yani he's your love too, hii ni passion. That one person, shikilia my heart, na keys the mansion. Skoko.
Hate bankas kazine. Dua langu la kukwa timaye limempata mwewe. Amenipa nafasi na hidi ntavuka na Nati Safia nanga, yendo mana mina chuna kakita. Meno safta basa mwani para, wanashangamo na mini koitha. Mishoni za mkena sifanyi gizani mama. Umeni bring to the left, nika niko kwa patike shagi na muratina. You make me feel alright. Sunday to Sunday kama tanika mate. Nataka mpaka kwenye mtandao tutangaze. Picha kwenye ghafla tukikatana mate. Mpaka maheta wakipate pate.
When rains na upota ona uku beba umbrella. Just call my name I'll drive the place. Sudhani yata uku Mandela. Na nikiweza sema nasema dunia nzima wendo napendanga. Na nikiweza sema nasema dunia nzima wendo napenda.
Wanasema nina PDA, PDA.
Ukweli nilifanya mambo kukupata wewe, sasa wamejaa tu ma-haters. Lakini baby stay with me, si lazima tu wasikize, nitakupa tu attention. Future iko bright sana baby, dunga shit, sikiza ngoma zetu kila station. Lakini baby stay with me, si lazima tu wasikize, nitakupa tu attention. I'll be there for you no matter what they say or do. And you're my kind of flavor, man, you could rock your my juice.
Benzi be ready, it just apply the love. Mimi kama pedi, anytime, anywhere, sita sleki. Niko seti kukupa all the attention.
Oh gosh, I forgot to mention. Unanipa hampa moja na bacon. Kukiwa na noma when your intervention. Na sita kibadilisha situation, na na na.
When it rains na upota, ona uku beba umbrella. Just call my name, I'll drive the place. Sudhani yata uku Mandela. Na nikiweza sema, nasema dunia nzima wendo napendanga. Na nikiweza sema, nasema dunia nzima wendo napenda.
Wanasema nina PDA, PDA.
Attention.